Yeah, she. Mama tubebe kwa mbeleko wa Tanzania wote, baada ya uzuni faraja na vicheko, neema tuziokote. Majumba, jumba, ya wafanya kazi majumba, ndumba, ndumba, mafisadi wasikutishe na ndumba, watayumba, yumba, huku sisi tunasakata rumba. Twaze, kazi iendele, tuchape kazi tusonge mbele, kazi iendele. Mama tubebe kwa mbeleko wa Tanzania wote, baada ya uzuni faraja na vicheko, neema tuziokote. Kazi iendele, tuchape kazi tusonge mbele. 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 Maendeleo tukiyahitaji, kuchapa kazi ndo iwe mtaji.
Mr. Gazi on this one.